amashimwe na yawe ibihe byose mana we amashimwe na yawe ibihe byose mana we
adukoreye ibikomeye tudashobora kwibagirwa niyo mpamvu tugushimira tuguhaye icyubahiro adukoreye ibikomeye tudashobora kwibagirwa niyo mpamvu tugushimira tuguhaye icyubahiro
amashimwe
ngwabirangize nta wabivimuzi ngwabigere imuzingo avunaguye niyakwirwa mu ruhago ndashima Imana ku byo yakoze byose niyakwirwa mu ruhago ndashima Imana ku byo yakoze byose
amashimwe na yawe ibihe byose mana we amashimwe na yawe ibihe byose mana we amashimwe na yawe ibihe byose mana we Yeah.